Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miɗen alkamsare sappo e jiɗɗi lewru avril hitan 2025 yamde sappo e jiɗɗi yaɓilike sinémaji capannayyi joyyi maison la presse Bamako ɗo. Jottino on kabaruji ɗi kikiɗe hannde woni Aliou Cissé kanko gagni Kanté wonto ɓoggi janɗe to fedde cagon toon yimɓe golloɓe le bankiji le leydi amen ndi ɓe noddirta sina bef fuɗɗi murtere mumen balɗe tati le leydi e mangal muɗum fuu bankiji kewɗi le leydi amen ndi kañum en wonno uddinoɗi beete alkamsare hannde. Fedde nde ɓe noddirta FMI jaɓi ñalmade leydi amen ndi jawdi ndi yettoto adadu muɗum yettoto milliardji capan jiɗɗi e nayyi CFA ɗum waram latal sababu huncande hoore daranade keɓele leydi kañi e couronneji saabi bas gonɗo hakkunde leydi amen ndi kañi e leydi Algérie julaɓe kañum en ka holiti wiide région ngaji gonɗi le saha leydi amen ndi warta ñakkude fey hunde bangal guureji ɓe ɓami aadi ɗum wiide ɓe garam daranade hunde fuu ko wonni ñamdu e yardude on ɗo nokku sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi ɓe jogani on kikinande bisimilla moɗo mi heɗade ɗum. Fedde cagontoɗo yimɓe le golloɓe le bankiji fa yetto assurance kañi e station to essence société le leydi amen ndi fuɗɗi murtere mumen balɗe tati beete hannde le leydi e mangal muɗum fuu le wi hooreɓe nde ɗo fedde jooɗo haala hakkunde mabɓe kanakoɓe wala fuu ko laati ɓe kolliti wiide yimɓeɗo nde ɗo fedde toɓɓe sappo e joyi woni ko tewtata e le immadaraji muɗum ɗi le hakkunde muɗum ana le hakkunde majji ana yuppitigol fa laaɓa gol diɓɓe mabɓe ɗiɗom nangaɓe fa keɓen famtare anni ko Moussa Agma ha jaaɗo yilta le ngallure ne heɓani en dow majjindo fettango Oumar Wagelo
wakkande min jaɓɓino AC 2000 ɗo Bamako ɗo ko ɓuuri hewde banque ji ɗi fof ana uddi fe guise ngay ɗo gattata carte maɗa so jaltina kalisi maɗa ana udda toon cuuɗi golliɗe kewɗe kumniɗe kabaru keɓe dow uddama ka ɗum e tawde fuu suudu ndu noddirta bedem du wala ley ndeɗo murtere jamade nane hewno toon du nokkule banque of africa du le AC 2000 ko utta ndeɗo murtere taykitama du ɗo asansi cottete le leydi meɗen ndi misala total orix sel kañe ko nandi e muɗum golloɓe toon ɓe fof galano toon yoga e cuuɗi ɗi ɓe noddirta assurance ɗi uddi goɗɗi du utti micciteɗen wiide fedde nde ɓe noddirta systéme nde holliti tawataki le ndeɗo murtere balɗe tati
kanko guindo ogo tembelum secrétaire administratif ndeɗo fedde ɗo woni sina bef holti wiide murtere mabɓe nde kañum ka walda feyi e tewtugol mabɓe jeenariji nadu tewtugol fa joddi mabɓe ɓeyde ɓe kolliti wiide ɓe gaɗi ndeɗo murtere tam yalla hakkeji mabɓe ana heeɓa teddinede wonko haltani laycha walati infa keɗe mawdou samasiku
ndeɗo mutre golle ɗo caggal ania bureau o dow toɓɓe sappo e joyyi ana ɗeɗo toɓɓe yiddugol saria ngol mi goytike waɗugol hello yoppitere golle syndicat e ko nandi mum en andon wiide toɓɓere ɓeydade joddi wala hen kabaru jeenari ɗum e ko nandi muɗum wala hen komin jiiɗi tan yo guldoɓe amen ɓe hakkeji mum en teddine no hanniri
ɗiɗo kabaruji fof waɗa mbawi tottude hakkillaji moɗon dow hemdu hello amen facebook nadu compte x fedde nde ɓe noddirta fond monétaire international FMI jaɓi ñalmade leydi amen ndi jawdi ndi adadu muɗum yettoto millionji temedere e nogay dollar sa a wayti ɗum eɗi wara milliardji capan jiɗɗi e nayyi CFA ndiɗo jawdi ndi ndeɗo ngalɗo gollirgal hokki leydi amen ndi le ñalawma hannde o fana muɗum yo fa wawde daranade keɓalle nokku o kañi e daranade kulleji ɓiliɗi e couram fa keɓen famtare anni ko imrana kilo mayga heɓanem dow majjundo fettawo mawdo samasiku
talkuru ndu tongi wiide ndeɗo wakkande ɓamete dow yila leydi mali ndi banggal ko wiyete FCR FMI holti wiide kabaru keɓal leydi mali ndi na wondi tiyalaji ɓiliɗi e wasere wakkati e le alhaali tiɗallaji ndenagu e neɗɗaku e kee dun almusaɗɗaji e dow bembal ngal wultam wiide ɗiɗo almusaɗɗaji jujure faboto e ley jaabuji kassidine jawɗi ittugol kalisi ɗi sawbini bulandaji ndiyam fanda muɗum yo dun huncande hoore jogola laamu e le wattangol hakkillo plentireji keɓe gouvernement o ndeɗo wakkandi kalisi milliard uji capanɗe jeɗɗi e nayyi CFA lartoto ɗum sababu huncande hoore amusaɗɗaji e misalo fabade telaji ɗi jogui entreprise ngaji furuba ɗi ɓeydade ɗum na wodi sembingol bawɗe EDM ele heɓugol amusaɗɗaji leydi ndi e kañe yimɓele hoyfuɓe e on wattu goto o hoorejo mawɗo banque mondial nalle mali guila alal barkeña ele garal ngal makko ko wekkay zeng totondral hakilaji e lami be leedi ndi kanyi dun golnobe ko mun en
gouvernement lam hakuneje o holliti golidibe mudum pabotodo dum bangal itugol jawde alkamsar sappo jidi lewru avril hitan 2025 projet ngaji mudum didi goto e majji ana malike so lawol gol hani nangure do hitan 2066 goddo o ana lawol kangol jokkede fa yirwer boyor hebel on do nokku dido projet ngaji didi waram wadde ban bido projet ngaji didi golleji mudum waram fuddude hitan 2024 timma hitan 2033 jawdi ngaroni fa darono ido projet ngaji didi ana wara milliardji ujinaji chapan jeegom e go'o premier ministre leydi amendi do woni Abdoulaye Maiga kany won arti nodo golleji de Aissata Diarra hawri hem anni ko hebanem do majuno festan o Omar Wagelo modu samasiko
koni fana mudo ye yowti dinde yimbe le fabotobe leleedi ndi kanko ministre kumindo kabaru kebe leleedi ndi noddirte Alhousseini Sanou o projet ngaji kewdi ngarta darnede le hen konayri bangal kura ngaji demal kanya fa yotto yigaji
parmi eux le projet farafina
ane majji projet farafina jigine do ni nyambinde leedi malindi kanye lufulede de ani wodde mali ardindi kabaru demal le hirnagerun afrique projet yelin kura o foire le mali inoto kabaru yite yela ko lato hakika fa wadde golleji izinaji di projet kanko Moussa Segina hunchana hore jigaji leedi profuf kangen e gonande mudu
Kassim Diagne kedjaado faabo tobbe o holli tiwiide fa hande be ngadan wadde imadraaji faabaade leedi malindi
e partenaire technique
fi faabo tobbe so jawdi so andal golle landinani faabo leedi le kaado imadra deno le kartangal dum aniya kartal hakul gurma o kanyi faabo tobbe kabar jawdi andal golle yalla labinde alhaliji sembingol kaltidal asinnaga
ndeddo tongane nafa sanne no leedi malindi wonde dartinirede nyaloma hande on non kanko general de division Abdoulaye Maiga holli tiri wiide premier ministre le leedi meden di o malin ko am donti ko heewi
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
julabe gombe leedi amendi bamani malinko be gombe le sahal woni region ngaji sahal leedi amendi wiide hunde fu be garta nyakude hunde fu warta nyakude to bangal nyamdu kany e yardul be koliti dum altinere sappo enay lewru avril hitan 2025 e le kaltidal ngal ngabe ngadde hakkunde mabbe e ministre kumanido eugene fayeto jaguji leedi amendi fa kebe famtar anni ko Moussa Malle si joko hebanem do majjendo fetan Omar Waygalo modu samasiko
kanko ministre kumindo kabaru jaguji leedi ndi o wi ko ne fana mudo faabe jeewa yalla cadele fati yotto ko nayri bangal jaguji ciagal ko tidalaji di immi hakkun leedi malikanya alanzeri Moussa Alassane Diallo halinobe kanne birde kakili sa halidi ndi
arino de ce matin
bot amen de ta ko lato sababu min tutundral hakilaji do imadraji dimin kani waddidi lato sudi sababu marchandise ngaji nedde to tumbutu gawo minaka ikdal no haniri ele badde garoje de irdun fedde aruntinonde kulno ko mun enno e ministre jagu yalla haybude ido imadraji di huncante hore yalla kabaru nyamduji nalato hakika ele ido region ngaji naydi
kanko lamido sudu no decembre de commerce to tumbutu to hollitido weltiki do hen sanne el hadji firun wi imadraji an hani wadde do hen yalla latidi yan dene
suni enno julabe mobe tamondiri jude ne mbaw jati lendu dabreji mbaw di gollede den fuddude muti abtibe be den nan ko ngaji di fayota di ngalure doñe be kanyo dun gollirde woni de jabu gollida yalla ne amu yana hebe kabaru taxu ngaji di ndoto sababu dun no watinde terde kini be golleji jeddoji sariya jabu
yimbe wonbe to gawoto do kollitidan belti do hen sanne be bi mali heddo nabude kaaki mudu le sa halleedi ndi
il faut que le mali
so halleedi mali ndi hewta ndi makku mudu ni hollita arnaru ndu wiide ni baw jaati yirude tagal mabbe yo mi jol lobbo so ri mbawi waddu marchandise ngaji di wattu fuf le ciugu jafudo yo anne mbawdo jaati abdullah sabbe mandi ana jogi julabe mobe heddi tan no haybude ntongo hore golleji dis
li lamu nyafunke o dokku buri hewde kaaki di fu sella iwrata kambe jagoto wonbe tombe be kollitidi be tawete tiagal lamu o
ni yajje taminake ko
mudi marchandise amadi fu alangeri e mortan iwrata puddi hebdi telaji di do wattuji di denno kado anya lamu ko be na moji san min tiagal gouvernement o denno soni marchandise ngaji alangeri ngarai mi pian dabare no do iwrata muti
de bamako hebude kaaki ko iwrata le balir le ni dum wana ko yafi fili saha leydi medin di sabde cioggu muda tan tidi ko buri hewde kaki di fa tawan leydi alanziri kany murtani iwrata
sakrabe hidibe on pami don mi kaddete kabaruji amen de kigide hande hono andir don original kay magazine garo jukital jom fu on baawi hittare dum no gollir gal amen gal mi noddirta ko na fu ne ngadan 37321 mere mere no nga fandi ka fuki na taw don bur no ga credit le telephone mo don fandi hefe nokdo ser a yotere amen de wala jukital salam gouvernement leydi amen di pami ania joy lewru juillet hitan 2024 bangal golli gangal hono sukabe han gollirde le leydi amen di le do dabere ana hollita golliji tusko ko sukabe be du mudu bamata 13 yaade 14 han wadde hono be kani wadirde don du yalla be kebo jukitaade jandeji mabbe di le nukko fa kebe fam torti do golliji fu wordi an ko lale tangara hebani em do majjum do fetaw mo do samase ko emi hore en kireja
Ibrahim Traoré e suka l'école 5e année o do suka mo dou sappo e go o yetti ngangol hore ka do sariya yedi mane o iwata le lam kay nokku do golle de ma na yirwi sanne e wi mako loto sababu buuturi sanne golle suka be den be do hinato jande jumul en
gouvernement
o do anya gouvernement o kan han yetted sanne waram faaba sanne jande mina suka be hakkile amin ka suka be golle wo tusko ngatte ko tuudi tam hani wadde hono yaru ne fleur kan ko nande mudum wom e sarabe golli nobe suka be golleji yogaji dibe keba e dum mudum tofo so yama suka golle faaki hide o wartam o tampudo ana tiide jodi mako imade weti mudum kasem fa o jangaya
kulidi mal lisinini ido talki numero 138 e 182 dibam adi hinnade imadaraji adnarndu haybugol hakkeji suka be dido halaji yodi horejo gudde mole kabar golle o beedi wite singol do talkuru yamaro suka be do sappo e tati do sappo ina hino golleji hoy fudi yo jati yirwe mounde
contribue fabaade il madaraaji gondudi wadede adnar allan faareena hakkeji sukaabe rande be iwde golleji mawdi yottinde be torda kadoji be yirwude dum saami so yobbo golle woy tuskoy ko sukaabe way wadde yaltina yalla ko be kan wadde ana ande challal mabbe denangu mabbe fa yetto yirwer mabbe yallan heba darneede faabe kebo wadde jande mabbe no wodi
don tawa kanko horojo leedi ndi honino habbo notugo sukaabe le golle holti wiide ngo yobbo inde golleji hefudi hibinan golleji latanto di sukabe farati mudi kedana amadou cham fajitini do ko tonga ele yubo indengo
le travo leje
golle wo tuskoy mo sukabe way wadde analisi golleji ifu demal fayoto itugol kanyi fu golleji tuskoy anay mudum ko sukabe way wadde nga anale hemdu golleji bi hada sukabe wada misalu mudum ana golleji gese suka hana halfinede fay hunde ko wawi tampinde dum nalu ko teddi sanne jode mudum bangal golleji gese kan ko nande
mudum putingol ngo yubo inde na jogi na fasane bangal haybugol hakkeji sukabe e wi suudu bartirdu sukabe ka non horejo ndudo suudu bartirdu sukabe fatumata lolido diko jamusa kani hulti wiide holaki mutangol hore ndudo talkuru
ko makis
hono fu odo dabere warta gollireede le kiruduji to sukabe hewbe wontum pabotobe galleji mu'en so sara mabbe wajaka kay talka ko o habe darna fu odo dabere bama jom o ka hebata le dido nukule yimbel gombe le kireduji di ana wurdino naweri galleji di hani haltenede no wodiri o do anniya ele demde debe pamata
do comprendre
do kay gulimu dum fuddi jati e wi kaja do gollirde grade com tanko jodi do sikaso haruna watra holtiwide e madaji famengol ngadama sere sarabe be yalla mi joppa sukabe kino jandeji mabbe
cet arrêté va permettre
o do dabre ka waram rende san sukabe leedi mali sabile dabre o ana holita golleji di sukabe han wadde di hana bettade leruji didi so ekol ana wodi leruji nayi so ekol wala suka amo dubi sappo tati yaade dubi sappo nayi ko hani wadde do ana holita lehim o hana bamde huune fuko teddi ko buri kiloji sappo mi mili minka dum waram rende sanne sukabe leedi mali
yimbe le wobe kumni be kabaruji haybugol hakkeji sukabe holiti salanta ko golle sukabe ka dum wari le alhali musuka ona wahinade jande e golle o Thank you.